Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristu n'okwagala kwa Katonda n'okusakimu okw'Omwoyo Mutukuvu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna tusabe. Wetuwe nakwebazanga nga nkyali mulamu naye musanga emikono gyange maasoko emmeeme yange nekusibwanga obusomyo n'amasavu n'akamwa kange kanaakutenderezanga n'emimwe gisanyuka bwe nakujjukiriranga ku kitanda kyange bwe nakulokolerezanga mbisimuko yabyakirwo kubanga gwe wabeera omupeezi wange emmeeme yange yefugwa okugoberebwa omukono gwo ogwa ddyo kumpanirira Mukama jawo okuteesa kwa mawanga adibya ebirowoozo by'abantu okuteesa kwa Mukama kunywera ennaku zonna n'ebirowoozo by'omutima gwe okutuuka emirembe gyonna tekwedaliikiriranga gw'abaaba kulwa obubi so tokwatibwanga bujja gw'abaaba kundeera bitali bya butuukirivu banga balisawa amangu ng'essubi baliwotokanga omuddo ogumera weesigenga Mukama okulenga bulungi beeranga mu nsi okubererwa obwesigwa banga okulaba ennaku tekuva mu nfuufu so n'obuyinike tebuva mu ttaka neyenze kibuga kya Yesu njagalwa okunoonya Katonda era njagalwa okulekera Katonda ensonga yange akole ebikulu ebitanoonyezeka ebyekitalo ebitabalika woyatonyese kuba ku nsi n'asindika amazimu n'ebirakutumiza betokwanza n'abalimu nnaku abasitula ate enkwe z'abakerengetanya emikono gyabwe negitayinza kutuukiriza tebatandika Sumba wange seta genja angalamiza mudumbiro ryomudomuto antwala kumabaya agamaza amatefa kumyawe meme yange anungamya amabako obutuukirivu kwenyalye era nibwankubaddenga ntambulira mukigombe kyekisikirize ekyolumbe sirityya kabikona banga guli nange olugalo n'omugogo byebinsanyusa nteekateekera emmeeza mumaaso g'abalabe bange nsiza amafuta ku mutwe ekikompe kyange kiyiwa obulungi n'ekisa tebiireme ngagenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange nange naatuulanga mu nnyumba ya kitange okutuuka ku nnaku ennyingi bona abazze batambuza ekigambo kya Mukama webale olwabona abaterekeredde Kampala kwonooneka positivity nga ye message webale ayi Mukama webale olwabona abakwatiridde ekigambo kya Mukama 256